kichungu tu Bono wa iwa nikikiwewa Neno wano serungo neni konyowa Kane walewe kimbaba ne walungo iyo Kane wa muke mudo ine manibiro ni Wasegu wa monjo wa ine ma walungo iyo Wagino hi ine ma imedo wateko Kane walewe kimbaba ne walungo iyo Kane wa muke mudo ine manibiro ni Wasegu wa monjo wa ine ma walungo iyo Wageno hi ine ma imedo wateko Bono wa biro ni gichun motu Bono wa iwa nikikiwewa Eno wano serumo neni konyowa Kane walewe kimbaba ne walungo iyo Kane wa muke mudo ine manibiro ni Wasegu wa monjo wa ine ma walungo iyo Wageno hi ine ma imedo wateko Kane walewe kimbaba ne walungo iyo Kane wa muke mudo ine manibiro ni Wasegu wa monjo wa ine ma walungo iyo Wageno hi ine ma imedo wateko Kikwego jomo leo chake chingo kendo Kiloko singa nae chaki benwa jaloyo Wasibu ninyine chaki ya lumalo Waonge gilmuru wageno ine jaloyo Kikwego jomo leo chake chingo kendo Kiloko singa nae chaki benwa jaloyo Wasibu ninyine chaki ya lumalo Waonge gilmuru wageno ine jaloyo Wabero hiri kichungo Wono wabero hiri wakie Seche meparo jogi parwa Wabombo seko kwomi chetelo Nida mengada nware kwa kawe chete Wakikwe wapono kwomi chetelo Kikwe dojo moleo cheki chingo kendo Kiloko singa nae chaki benwa jaloyo Wasibu ninyine chaki ya lumalo Waonge gilmuru wageno ine jaloyo Kikwego jomo leo chaki chingo kendo Kiloko singa nae chaki benwa jaloyo Wasigu ninyine chaki ya lumalo Waonge gilmuru wageno ine jaloyo Wabero hiri kichungo Wono wabero hiri wakie Seche meparo jogi parwa Wabombo seko kwomi chatelo Nina benga danware kwa kawe chete Makikwe kwa podo kwomi chatelo Chungwa choke mose tuo Osana inde minyalodo to Inyalode ko intro nyakitinua Kaseche ni oromo kuyo donge bendo mo Kaseche ni oromo mudo donge bendo le Wasigo e chungwa jalocho ose so chungwa Walungo hi baba ye ime wateko Kaseche ni oromo kuyo donge bendo mo Kaseche ni oromo mudo donge bendo le Wasigo e chungwa jalocho ose so chungwa Walungo hi baba ye ime wateko Kaka ni chungwa choke mose tuo Osana ine minyalodo to Minyalode ko intro nyakitinua Kaseche ni oromo kuyo donge bendo mo Kaseche ni oromo mudo donge bendo le Wasigo e chungwa jalocho ose so chungwa Walungo hi baba ye ime wateko Kaseche ni oromo kuyo donge bendo mo Kaseche ni oromo mudo donge bendo le Wasigo e chungwa jalocho ose so chungwa Walungo hi baba ye ime wateko Kikwego jomo leo chaki chingo kendo Kiloko singa nae chaki benwa jaloyo Wasigu ninyine chaki ya lumalo Waonge gilmuru wageno ine jaloyo Kikwego jomo leo chaki chingo kendo Kiloko singa nae chaki benwa jaloyo Wasigu ninyine chaki ya lumalo Waonge gilmuru wageno ine jaloyo Wabero hiri kichungo Wono wabero hiri wakie Seche meparo jogi parwa Wabombo seko kwomi chatelo Nina benga danware kwa kawe chete Makikwe kwa podo kwomi chatelo Kikwego jomo leo chaki chingo kendo Kiloko singa nae chaki benwa jaloyo Wasigu ninyine chaki ya lumalo waonge giluoro wageno ine jaloyo kikwedho jomo leo chakitimo kendo kiloko singana chakibenwa jaloyo kisiguni nyime chakiyaro malo waonge giluoro wageno ine jaloyo wabero iri kichunwa wano wabero iri wakie sechebe paro jogi parwa wabombo sipo kumi chatelo kineme ngada nware kwa kawachete marikwe wapodo kumi chatelo kigwego jomo leo chakitimwa kendo kiloko singana chakibenwa jaloyo
chakibenwa kendo
chakiyano walo
chakiyano
waonge giluoro wageno ine jaloyo kigwego jomo leo chakitimwa kendo
kiloko
singana chakibenwa jaloyo
waonge giluoro
wageno ine
jaloyo
waonge giluoro wageno ine jaloyo wabero hiri kichimwa wano wabero hiri wakie sechebe paro jogi
Mama,
sit up, mommy.
Mama, sit up.